It's the baddest DJ, DJ Tommy 254.
Baby, tumejiseti, we on the highway. Tukafunga breaki, tukaanza bishana. Asking who is Diana, vipi mnajuana. I swear, tumejibitray. Baby, tumejiseti, cause love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali hii story ingeenda.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama, baby zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Ile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kamlo badilishe namba.
Mama, unanipenda aje? Uwezo toko tutama. Hata nikose aje? Oh yeah. Si baby umeshinda wote. Utani wachota nisote. Sita kulinganisha na yeyote. Yote.
Oh baby you beautiful. One in a million. Wonderful. You're tough like a lion.
I can't do without you.
Tunafunga ndoa,
my
sherry, my baby.
Tunafunga ndoa.
Kama ndege wangani, samaki wa majini, nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na amani, mapenzi ya dhati, naye nipa siha waliona ndani juu kifo cha mende chali body to body Monday to Monday ndani juu body to body Monday to Monday oh baby to me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby,
Vicky Bandes.
Yenye wa wewe, wewe, wewe wangu wa moyo. Ulivyojaza dipo moni, hakika wengine sioni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivyojaza dipo moni, hakika wengine sio. Wewe zawadi, wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Wewe zawadi, wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Chamele chali, body to body, body to body. And I need you, body to body, Monday to Monday. I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
Weka mkono juu, juu. Hey, zile na bamba mpolisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo nite handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tummy hana tire. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongwa kitwa KU mtakata. Hakunaga masomo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada wiki mbili ya shaju wa reproduction. Ndovu ni kuu.
Ndovu
ni kuu. Sabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Hey, vile na bamba mpolisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo nite handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tummy hana tire. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongwa kitwa KU mtakata. Hakunaga masomo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada wiki mbili ya shaju wa reproduction. Ndovu ni kuu. Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni kuu. Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you,
yeah.
Na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasiku lakini kombato ni custom. Benga nalia,
mi upenda vile una lap njoo.
Manyu sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini apili ni mwende. Minasikia mademu wakamba, wanapenda make. Kame kari bam bam, kana kaka mama raya. Nakisho tunenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole story quiet. Usicho make you almost to dope at a PhD. Tupatana now, Kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays, ukita kutikitha we mambi mkafanye GHC. Wala wamesoma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction piercing topic kwa biology. Wala kuna chemistry Pamela can just follow me. Vile ndofu kukwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki stack mbogi ni screw. Muna taka nblande kiasi ndo munisu. Hii city ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaju wa ndofu ni cool. OG
Aki wala yusha tuju. Basi weka mkono juu. Yes you. Ndovu ni kuu. Aki wala yusha tuju. Basi weka mkono juu. Yes you.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kejani usikia umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag hapo Twitter. Uta trend. Customer Kenya nusema asanti. Nani yeye amelipa naseme asanti badala ya muuzaji. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya. Sima saimara tu, tu, tu. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail. Uda nilituma, kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kienda choo naone kuna mtu. Bado atabisha naulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema tena sana. Na tunatatome tuweka. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya. Sima saimara tu, tu, tu. Tunamadini
umepata my bread for days. Singizi nikisikia sijawai kosa base. Kinenge nikisikia sijawai kosa plate. Vile naweza repay daily na contemplate. Kwa nini nisijajishe? Vile we come through is sufficient. Kando nikizima una grant wishes. Na ma offense kikamko kwa defense. Unani defend. Kuja we niweka on hold. Jukwa mipango zangu miku weka on hold. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana uja uja we niweka on hold. Jukwa mipango zangu miku weka on hold. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana kondo.
Hizi niki pass over. Wanitapiga misi takoma mi. Najua uko badona. Wewe niyo mwene nyaga Adonai. Biza niki pass over mi. Wanitapiga misi takoma mi. Najua uko badona.
Fanye mimi ni kuignore. Tangu ni form umenitolea form. Nikirudisha mkono weba dondo na ni give more. Nikiwa low weba dondo na ni give up. Una ni charge jaja na nguvu zingine ajab. Alpha na omega hakuna mwingine above. Tell me who can do what you do. Siyamini binadamu wa believe in nowhere to do.
kuja waini weka on hold. Jukwa mipango zangu miku weka on board. Nisipe supe tukuja wendo na control. Wendo na nichunga mimi mwana kondo. Kuja waini weka on hold. Jukwa mipango zangu miku weka on board. Nisipe supe tukuja wendo na control.
Uko na with this ama uko na with that. Uko na with this ama uko na with that. Uko na with this.
Lakiko tupa jukwa ni boss.
Kitu ni tamu bana.
Tamu bana.
Tamka chocola, ama chocoba, ama kaukingia dufo na fontola. Tamka Oreo, tamka kiombido, tamka form ya jabare na mamorio. They call me Mr. Tam Tam, brand new B-A-K-A, kijama hata. Hustle ni on the daily one, plasma, bank account, baki lump sum. Kuishi poa, kudishi, kupiga luku, stress kutoa niko drinki, niko manduku. Kambia wazito, spime, utache kwa bure, na mziki uenda shule.
Kibe lako double tap ni kukosa ni dhamu.
Unata ishima
Taenda kuitangaza
Usitafune baby mumunye. Usogope kunishika weni kune.
Kitu tamu
Tamu bana.
Tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Wembo jamini umoki ndo niteke pointi. Uko na roba tina kau melewa. Ndo usikii maisha tamu sana. Sidishi mtura na chops. Dili stasi maya ipasua nipate juu ya smoky. Sikila kitu tamu joja lambo na ulini. Kuna zile uneza set sikulibu kia kilini. Tamu kapukwaga fast born wa wanjiki. Kitu tamu tight hizo ndo umeza kasidi. Na makinika na sija iso mea group of schools. Kukafunga kabla 30 hizo sando boss moves. Achana lobster oba mlando seafood. After lecture kesho weku chapangu na seafood.
Ni mama ya ina donjo thanks kwa lojo. K1 tuko area. Onja kitu tamu bana.
Tamu bana.
Ni kitu delicious. So so sick, be serious. Uko within or without, that you're in or out, no doubt. Vile rapiko kwa damu sana. Vena kitu tamu sana.
Vena kitu tamu sana.
Oh, kitu ni tamu bana.
Yeah, yeah, naitwa pro, man. Wakileta beef, mina leta cake. I like sweet things, but can kona toothache. I might just sing, cause it makes the girls shake. But fast, ngoda ni rap, ni bust kama Iraq. Ama kama Iraq, wakidonda na nasikia kwa mna bong. Kakitu ni tamu, si mina bong. Ukisikia kiwaruzi, di kubonga. Situ kikula mawaru, na panya machoma. Anai boy, ikitu si ni tamu. Tamu kama supu ya nyama. Ama kama ikusti ya mkamba. Ama kwa you take my number.
Kimamba. Haya mapenzi kama bahari nasama. Acha ya nipige. Nimesha kwa mapenzi la huyo mbulana. Sijui nifanye je. Unanishangaza Tamu sweet mina kolea. Unaniliwaza Jinsi mambo unavonipea. Na jinsi tamu inavoingia. Ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia. Nikiikosa nitalia. Na jinsi tamu inavoingia. Ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia. Nikiikosa nitalia. Oh baby tena.
Nataka kiro.
Umenishika taiti. Umenibana unanifanya. Wako sifuru kuti. Unafoni maliza. Kwa sauti yako ukinita. Yani kama diva. Cinderella signorita. Penzi letu limenona. Nani kama wewe. Unanifanya minakoma. Kufata mwengine. Na jinsi tamu inavoingia. Ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia. Nikiikosa nitalia. Oh baby tena.
Nataka kiro.
Oh na na na.
Nataka kiro.
Oh na 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 na. Eee.
The way you move your body, baby, Katerina. Shakupenda sikujui hata jina. Muka kupa budi, wala somo china. Hakika nitaikati ya bima, eh. The way you move your body, baby, Katerina. Shakupenda sikujui hata jina. Muka kupa budi, wala somo china. Hakika nitaikati ya bima, eh.
Loko, loko. Oh baby, oh baby. Oh baby. Hey, oh baby, go gag again for me. Hey, nisha mizu kasisi. Wala tatizo so pesa. Kiongeza na nina ongeza.
Oh baby, go down now, now, now. 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 Baby, go down now, now, now.
Oh, got a winner, winner, winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I they call on you, harder. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say, in my life, you be harder. In my dream, I they call on you, harder. Say, make I tell you something. Go down, down, on my litcher. Go down, down, on my litcher. One more time, I say,
Kanapendeza toto stingo zake ni noma noma. Noma noma. Figa yake ndani ya dere na wapa homa. Ina wapa homa. Yes, my baby's a fashionista. Fashionista. And I love the way she bend over. Bend over. Yes, my baby's a fashionista. Fashionista. Nikiwa nae game over. Game over. Oh, I love the way you break it and pose. Oh, baby, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. My baby, you fine. I love the way you break it and pose. Oh, baby, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. My baby, you fine. I feel like it's a kama guitar. Jiwe ndio denge wa ndo kita. Ukibandua mina bandika. Oh, nana. Mando most most na maringo. Kaki smile kona dimples. Still in pattern, girl a different. Nobody can test only bad man a bingo. I see my baby's a fashionista. Fashionista. And I love the way she bend over. Bend over. I see my baby's a fashionista. Fashionista. Nikiwa na game over. Game over. Oh, I love the way you break it and pose. Oh, baby, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. My baby, you fine. I love the way you break it.
Bambanga kambuko kakiwa na do. Jaba inakamata madoba zikiwa kwa form. Happy na bambanga manoma zikiwa kwa flow. Reggae inakamata warazi wakiwa mandom. Weka don't disturb kwa mlango. Mili mili ya wawili wawili kwa tango. Sejangu ya left watu wako right angle. Mateso ni ya beberu, mateso ni ya mama kambo. Hide mtukizepa jumambanga wako area. Kafyu inakatsia sherehe na mamorio. Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria. Kila mtu pewa pombe kata ndio ya polio na yende sana.
Donjo, Sirena Donjo, Donjo, Wawone Vila Sirena Donjo, Donjo, Sirena Donjo, Donjo, Wawone Vila Sirena Donjo,
Sila la 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 bom bom shile.
Peja na lala sana mbona na delay. Kwani hajui femini kona form today. Nime pull up na mambogi zaka sana za kile. Lakini mbogi moja charudi home na mkia. Mbogi ngine charudi na story za kusikia. Kwani jana kulienda jemi siwezi kwambia. Mini kikari mizinga si watu hukaribia. Nishare tunakula kuna do kula vako. Ropejo miungo janganganya noma kwa saku. Before nifike mwiki mushi kama njiva santo. Niko Milan nimepiga kama nziwa uptown. Yende sana
Donjo, Serena Donjo, Donjo, wawani vile Serena Donjo, Donjo, Serena Donjo, Donjo, wawani vile Serena Donjo.
Kama una form, chukua moja kwa cyber, chukua moja kwa cyber. Kama una form, chukua moja kwa cyber, chukua moja kwa cyber. Kama una form, chukua moja kwa cyber. Kuwa moja kwa cyber. Kama una form, kuwa moja kwa cyber. Kuwa moja kwa cyber.
Ya ya ye.
Apo tu, apo tu.
Uhuru Gardens tuko jaba. Wengine wako miti. Zetu ni majama. Zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan. Beba zigi mingi. Kakuna mamadam. Beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left. Paparazzi wanifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunywa na ile kolonia Versace. Squeeze a backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Hapa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa hicho itisha half-pick. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete.
Das tu sijali, atukujudge. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo tu, usijali, atukujudge. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo tu.
Iseti hapo, hey, niku handle. Alafu kamtu towe loka kia mlango. Niku ingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hauke tutisha feo na kakukua na passport.
It's the baddest DJ, DJ Tommy 254.
Yeah, yeah, yeah.
Apo tu, apo tu, sabo.
Uhuru Gardens tuko jaba. Uhuru Gardens tuko jaba. Uhuru Gardens tuko jaba.
Wengine wako miti. Uhuru Gardens tuko jaba. Wengine wako miti. Zetu ni majama. Zenyu piki piki na leo tunenda Canaan. Beba zigi mingi. Kakuna mamadam. Beba zidi mingi. Nini mimi hapo back left. Paparazzi wanaifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Leo niko out. Nimekuja kutesa. Kesho siko job. Nikulala fofofo. Waita leta drinks. Tunakunywa kumaliza. Tuone hivi hivi. Tumekuja na pesa. Lewa. Pewa. Elewa. We lewa. Upewa. Gang. We cheza chini mem. Unavesonga furaisha tumjulu bang. We busy kama wow. Na kuzungusha na mastingo zangu kama thou. Na maniba wakitusikia watasema
Haraja kumeka packaging.
Packaging. Packaging. Twende packaging. Supa wejileta ni kupeleke na rieng. Niku bang bang. Twende packaging. Makazi ni korada ataka sina maweng.
Packaging, jeng, twende packaging. Supa wejileta ni kupeleke na ring. Niku bang bang. Twende packaging. Makazi ni korada ataka sina maweng. Skosi uradi ni pate ni mechil na kabinti. Form ni mingi hadia na shanga na sis. Kila siku ya wiki. We get tipsy na niki get dough. Na blow it all on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the hen. Started out slow nilikuwa jam levy. It's too crazy kukumbuka siwezi. Nilichi get home juu ya bed nime blacky. Demoja wawile na mataska mapile. Mara kwanza ya pile si masoni mangire. Demoja wawile na mataska mapile.
Nairobi.
ushani why, ushani why, baby girl, I'm going to die. I keep alive, fight till you die.
Ikori koma nyanga ripo, ikori koma nyanga. Yeni kiki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kuela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni awanga ni gari kubwa, kubwa. Yeni kiki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kuela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni awanga ni gari kubwa, kubwa. Alisema wezi hubiri sare. Erin kai area kuliko chasande. Mapepo ma area tutuja na ngwelo. Kingwelo kiwa katukiwa kidale. Ngale sare skizi ya kimale. Ka unapate ni taje ni kate. Shereka deli na mande tusere. Na pia weekend kuchacha na debe. Yeni kiki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni awanga ni gari kubwa, kubwa. Yeni kiki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni awanga ni gari kubwa, kubwa. Atiye mtaro walivu lalandani. Na kijanga chuki cheke pake rangi. Jijoche mpuzi bebo kama mbuzi. Bei ya pizza itadabole ya simiti. Kana chapanishwa kana enda kakimbunya. Geuza kujaza mdomo odekia. Chimu kitambi jumimba ni ya muda. Chimu kitambi jumimba ni ya muda. Yeni kiki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni awanga ni gari kubwa, kubwa. Yeni keki ni gari kubwa, kubwa. Yeni kwela ni gari kubwa, kubwa. Ni manyanga ni gari kubwa, kubwa. Ni awanga ni gari kubwa, kubwa. Kata mabale utashinda kinyora. Tuma na kutoa, cheza na mpepe. Kiroma kilandi na jua ni odede. Bako za kipende, uweka walete. Bako za
umami, bako za umami.
Nini mama wakuza maboksa tu.
Na wadhera ni nani?
Yoni mtoto mimi kwa sara.
You're such a man, no, and I don't like it.
Mwana na nitu kananga, baby. I don't like it.
What about the lipstick on your shati?
Baby, my life, sijui anything about it. Ukini cheki juna dem, una perepe. Unadhani mitamba sekete.
Ukicheki dem, una perepe. Unataka tubo mba sekete.
Baby, kutangi, kutangi. Baby, my love.
Baby, na hanya, hanya, hanya. You're not my love, na hanya, hanya.
Oh, baby, my heart, the bleedo.
You're such a liar, show me the blood. You're such a liar, 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 liar. You're such a liar, 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 liar.
Wanamuke, namuke, mimi siyo liar.
Na wadhera ni nani?
Oh baby, nilisha kwambia.
Hey boy, 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 boy. Sitaki ufala.
Hey girl, 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 girl. Sina ufala. Ufala gani tena maloga?
I know what you love her. Usinifanishi ya sira.
Akili naruka na chizi.
Na chizi tu.
Hata kubumuwa zivumui. Wala mina kufa mami. Ukini cheki tunatele. Una perepe. Unadhani mitamba sekete.
Ukicheki jamu na perepe. Unataka tubu mba sekete.
Kitangi, kitangi, kitangi. Niwe my love, my love, my love.
Baby una hanya, hanya, hanya. You're not my love, una hanya, hanya.
Oh baby, my heart.
Hey, Mr. Sid again.
Alexis on the beat.
Silas, 254.
Asante kwa pendo. Chakula na chakula lia wewe ni upendo,
yeah.
Na sidi ya mekubali.
Asante kwa pendo. Chakula na chakula lia wewe ni upendo. Na sila so mekubali.
Tukikosea tufinya finya finya nge. Tukipotea tureke reke bishane. Tukiropoa tufunga funga funga nge.
Kupenda bana jo, zile nguru menitoa kwa maisha yangu sitaki hata do. Wendo dadi yoyo, na kupenda bana jo,
maisha yangu sitaki hata do. When your daddy oh
Nani alisema wagenge wezi piga njili fike? Nani alisema injili tuni yake peke yake? Kwa tawaya nengangi tajita wabita doing doing doing. Kwa tawaya nengangi tajita wabita doing doing.
Tukikosea tufinya finya finya ne tukipotea turekerekebisha ne tukipopoa.
London.
Kana niko na kusudi nimekuja kukubama nikimaliza ndo nirudi. Nisikize kwa sababu huna budi, hizi mistari za leo nimezitoa tuburu. Ndi kwanza na cheki uko mudi, pili napenda hiyo hudi, atakawe ni mse wa nduthi, amka usakate juzembe ni upuzi, baka jasho linuke ushuzi ushuzi shuzi shuzi, squeeze na ringa nko chuzi 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 chuzi. Moto paka unashindwa kuhando hando. Niko kwenye flow songa kando kando. Karibia ni nongone jambo, Mr. Kijua kama umetoka ngambo. Zitoke zitoke hey, zitoke hey, zitoke 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 hey, zitoke 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 hey, zitoke 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 hey, zitoke zitoke. Fire rende inabwaya, ngoma inachuna nipeleke Ulaya. Hapo kilegea tunakukaza na pliers, kutu adikucha kuja na kina pliers. Zitoke mini kuokote, you say my name ni kupeleke popote. Saro ndakupa chochote, ata kama ni mbali tutafika huko kote. Jichoche choche jichoche jichoche tu hey, zitoke hey, toke zitoke tu. Moto paka unashindwa kuhando hando. Niko kwenye flow songa kando kando. Karibia ni nongone jambo, Mr. Kijua kama umetoka ngambo. Zitoke zitoke hey, zitoke zitoke.
It's Batman killer
Vicky Bande.
Mzuri jini ama nalewa.
It's the baddest DJ, DJ Tommy 25.
It's Batman killer
Kipandes.
Mzuri jini ama nalewa, wakunywa nini itisha pewa. Hivi uko mwenyewe ama unabebwa? Hapa ni mjini, sije mtu kamegewa. Shakira, Shakira, kanishu na Shakira. Salio sija bagiza, pesa benki kamaliza. Shakira, Shakira, kani juna Shakira. Salio sija bagiza, na baki nina puliza. I know she came for the guap, she go sip on grenade for the guap. I know she came for the guap, I know she lie for the guap. She go sip on grenade for the guap, she gon' key for the guap, steal for the guap. Go down low, girl make I see you go down low. Go down low, let me see that you go down low, yeah. Mama we, yeah. Utadhani kashuka toka Marekani, yeah. Amebeba yeah. Zigo utadhani na jodhani. Toto idadi na nusu, nusu. Kanifunga mabusu, kanichuna ela. Fine S, fine S, fine S, fine S, fine S, fine S.
Diwa Moran na Solex na tokana kufurito higia Moranga.
Sabinore modaka, nagidomo orena kio, nagiteyo orena kio, onawera neboni. Sabinore modaka, nage domo berena kio, nage teyo berena kio, ona vera ne woni. Nenyenda Sabina, mware wa Muranga. 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 Sabino de sexy, oh tunedashi Sabi no ni sex Okera tunedashi Sabi no ni sexy, sexy, sexy Okera tunedashi, dashi, dashi Sabi no ni sexy, sexy, sexy Okera tunedashi
Nidona kaudo, nidona kaudo Nanogo kauga Sabina, nanogo kauga Sabina Sabina da kinya, kinyokia Nawedo akira, kirokia Okiria shokia, dokia Idukia tobokia, horaga kemukia
Nenyenda Sabina, mware wa muranga Nenyenda Sabina, mware wa muranga Nenyenda Sabina
Bazenga Yo, kisha ipiga holuwai tukinga kama laika Bagiko ya deli ndani njiri katisa Nifika manduru wa roro kuwika Tocho dunga deli basi hasta la vista Denri ni leather, fili yo texture Na space pia ni big ya majibag marizla Udin kipiga ndo sura na feature Kila kitu denri kile imebaki ni sneakers Dripka vyombo zmeoshwa sahi Kisho pika fitting ndo super achi Kablo fike ligi ya kladizami Kwanza chua pe ya denri ndo pime my G
Vako za begiko ni denri
Denri
Feli ondo wachaguwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Denri
Lenga mataso chukuwa denri
Denri
Vako za begiko ni denri
Denri
Feli ondo wachaguwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Denri
Lenga mataso chukuwa denri Sete angusha nuku Begiko lebo ni denri
Denri
Nikisetiko lazima ni cheki
Wacheki
Rada kama chafu washa fake
Alam
Nikikutoka bafu chafu ni komedi Hii mchezo mini striker siezi hata pena Zishe nikamata nikasaka fena Kunzoma kitabu niko rada bena Nikimteka tu ni nyavu chini mina shema Popo chini na form ya kigongi
Denri
Siezi kosa raba na kinyongi kwa denri Niko kimoja na pesa kapongi na Bentley Katia warogi mikukesha kwangu daily Bako za begiko ni denri
Denri
Fendi ondowa chaguwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Ki denri
Lenga mataso chukuwa denri
Denri
Bako za begiko ni denri
Denri
Fendi ondowa chaguwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Denri
Lenga mataso chukuwa denri
Denja mi hupenda kama Henry Hakuna wasiwasi misi pedi Lakini niko na jiba Kwa hii denri gade Mistari mi hutema kaliente Hini saudi bila sol Misi senje Sista shika denri kibenje Juka bag ni lazima Denri Kiatu ni adidas Usinyonge monkey shika nyongi Na iyo monkey business Watia watoi Denri malisafi Wezi pewa na deni Piwa leather kitu fine Wepire maheni Check izo design Imagine you can choose any Uende home na kidenri And everyone's happy Pewa denri Denri Shika denri Hakuna fake friendly Denri Pewa denri
Bako za begiko ni denri
Fendi
ono wacha kuwa denri
Denri
Cheza kiwewe cheza ki denri
Mavo on the beat
Siski 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 Niliambiwa ni muwache siski Kamote 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 Bang tinga meni seti kamote Mbele watu ni mpole Very calm Lakini looks are deceiving Usake kumuona kame jam Dodge, dodge Dodge sahani, dodge Hepa, dodge vikombe, dodge Mboch, ita masoja Bang tinga nataka kuniua Aki baby utaniua
Sitali
Babe supunguze kisirani Unachoma picha kwa jirani
I don't care
Siski 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 Niliambiwa ni muwache siski Kamote 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 Bang tinga meni siti kamote Manzi yangu ye ni boxer Anajua mbaka kumfu Nimeshindwa kumtoka Ye ni kichwa ngumu Manzi yako anakaga mpole Usifanye mini cheke Baby face isi kuingize Uni stima, uni nare Juzi nilimwambia simtaki Akaanza kisirani
Nitajiua, nitakunywa happy
Nikamurudia, juu ya kupanik Siski 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 Niliambiwa ni muwache siski
Kachi wote
Femi uno
Kapatana na mchizi, akanishow vile ameomoka. Nikamshow basi alipe bill tukiondoka. Kwanza sikuamini ile mtana kutoka. Sasa mechi mimi na cheki jogo kuseme toboga. Haina issue niko na wacha nimpe vitu. Nikavua mimi ndio acheki kasitu. Leo kiuno nitampea na mchezo wakati tu. Lakini nashindwa wapi mti kwenye huu msitu. Huwezi amsha nikaona wacha tulale. Labda mida yake masai atadunga mshale. Masai yake nasikia mimi naguzwa mkubwa. Kumbe da sio mchizi Johnny bonge la kunguni.
Aise unaua vibe. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam.
Kaniona fresh, akaja press. Nikupe company, minka sema yes. Kaniomba hug to me, kona so kiss. Harufi kwa padada, mbuna so fresh. Ukini get you now, usinlete noma. Tuna chat utamu na screenshot. We koma, najipenda kinoma. Usinlete homa, yani tumepuna makorona. Unlete ngoma, mademwa mjini kavu. Mulize brother babu, tumia kinga. Ukishona kachora nge tattoo. Kidata faster na makeup ita kukoste. Kinawa uso, inabaki sura passport.
Aise, unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua.
Okay.
Unaua vibe, unanikata steam.
Shapata dem juice na marinette kijani. Kani guarantee doshi na dose ndani. Pilka pilka ya kuteremisha toja. Boy wangu kwa mlango anagonga. Anyways, ni Friday ni melipa. Na kuna dem fani melika. Uchi hata CD nimeva, niko ready kukama na dayata kama. Tuzi tu, si, nimepige kura. Washengi ofisini ni pesa wanakula. Washa uza nchi sasa watakinda nini. Ni sisi yani nyinyi, wajinga nyinyi.
Unaua,
Isia zimenikabili, unaua. Siwezi kubadili na shindo.
Fikira zimenizidi my love. Nahisi zimekitiri na shindo. Mweza kutama sita kini kate. Utafanya vipimi ni kupate. Maswali na juliza. Deli na juliza.
Nawe ndolo nifanya ni date. Hine nisita kiwa nifate. Sije kupataza. Kutanyumiza
Kupata wewe mitafanya te.
Ati kuminisuzua.
Sipati jibu mimi tafanya te.
Ati
kuminisuzua.
Kupata wewe mitafanya te.
Ati kuminisuzua.
Sipati jibu mimi tafanya te.
Ati kuminisuzua. You are the one for me.
Kuna ras fulani
wamekamatwa na mume wa fulani. Excuse ya bibi ni mavijana hawalalangi. Oranda inapigwa safi bro. So what is love? Question mark when it's right there on your face. So what is love? Question mark when it's right there on your face. On your face. Oh, watu wake, aji watu wake. Mungu na watu wake, aji watu wake. Sajana watu wake, aji watu wake. Mungu na watu wake, aji watu wake. Amevuka na kashamba ya fulani. Nanakana mbele ya iti hadharani. Manzi fulani amekula fea fulani. Na vile boy child amejipanga hapa nyumbani. Najua kura fulani itapigwa na watu fulani. O matokeo itaonyesha mtu fulani. Ika hatuna say no